melela ba sondela kuwena mama wami dale ndulega atabantu bathanda mawhluleka ajabula ma wetha kunyukela kodwa waphumelela ba sondela kuwena ubothe bide tembi ayo
Kodwa waphumelela basondela kuwena umama wami.